nice like our demo could shape in my world.
Zedwap.com.
Easty West.
They call me Zeva.
You make you wanna know me. You make your season.
You already know the person.
Oh, we are trying to do what people they do. Watch, yeah. Vija veva chita na iseti machatams tu. Manja iseti gangiwa ukankala nandalama. Ati anabaya mtu. Sibafuna kutiona na mastata. Koma mwoba na fwaka. Sibafuna kutiona na mastata. Koma mwoba na fwaka. Cover my spaces. Koti cover my spaces. Mulungu wanga cover my spaces. Iwe uziva kuwa makwatu. Cover my spaces. Cover my spaces.
Yes, the last time. Mulungu wanga life apa inalubana. Stika nowadays ne kupungwana. A new town to your eyes. Dine mwana. Life ye soba mumuva na bangashana. 7 years mumisiki no kumfeka. China sala kubantu apa ni kuseka. Apa life perfect. Tumajisa zabwela atitenge. Usebenzela 20 kwacha mukazuba. Uchose moya unga musale ya chamba. Mabilifu ya kungala na stata ni kupanda. Musaka chpaisa na thunder. Bebe wa 7 kumente na kapito. Cover my spaces chosa moche fiko. Kutiona na stata ni shayu wabu. Mama funda tiko nela kandolo na shawa.
Hey. We are trying to do what people they do. Watch, yeah. Vija veva chita na iseti machatams tu. Manja iseti kangiwa ukankala nandalama. Ati anabaya mtu. Sibafuna kutiona na mastata. Koma mwoba na fwaka. Sibafuna kutiona na mastata. Koma mwoba na fwaka. Cover my spaces. Koti cover my spaces. Mulungu wanga cover my spaces. Iwe uziva kuwa makwatu. Cover my spaces. Cover my spaces.
Balati mulopa. From my mother Sumbuya came to conquer. My haters ibambono ni conquer. Cover my spaces munjela choka. Achikelea one jam za kalila. Muzaka titamba life in the mirror. Siwa mafuna na ise tikondwela. Wama tifaka mchizwese mwanga nilipaka mpelwa. Let me go, my life in a chedwa. Ndarama tima pereka kumowa. Kubirichi wanebe waza kulowa. Another day, another dollar. Hey.
They
call me Zeva.
Watch, vija veva chita na iseti machatams tu. Manja iseti gangiwa ukankala nandalama. Ati anapaya mtu. Sibafuna kutiona na mastata. Koma mwoba na fwaka. Sibafuna kutiona na mastata. Koma mwoba na fwaka. Cover my spaces. Koti cover my spaces. Mulungu wanga cover my spaces. Iwe uziva kuwa makwatu.
We flipping the mic as usual. It's the West Side. It a kill season, my chan.
Watch it.
BS Mwenye General Tila. Anjo Vicho Dexter. Commander Rafke. Commander Mazis. M. Jazz. Whisper Action. Lawama Diola. J2. Rich Gangs Action. Commander Combs Parusaka. Bizo Wasa Zam Celebu. Gazo.
The sounds of Selva Entertainment. Music Production. We never shut down.
Zedwap.com.